nsogbu akụbiri ụba na-esi ụfọdụ rere aka n'uche ree nwere onwe ha n'ihi ọwa ego na-achị n'ụwa ndị onye nwaanyị jere si anya hụ n'ego n'anya maka arụ na-eme ebe ego na-achị arụ niile dị iche iche mere ala ya dị mma ịhụnanya ego ọbụ ya bụ mgbọrọgwụ ya mgbọrọgwụ gbuegbuegbue mgbu oge ọ dịghị ihe ga-eme ntụgo dị gị bọmbụ agaghị ekpe ya ekpe ego ka ikpe ya mara mighty man of fraud oppose as mighty man of God ndị na n'oke fe mmadụ ndị o si n'ụka gbuo ozu abracadabra people who claim to be anointed ndị nọ n'oge fe mmadụ ajụ ama bụọ ya new anointing na nwere nta nweghị mo manwụ bịa ọdịshishe jala ndụ karịrị ihe nwenwe n'ihe eji atụ ndụ mmanụ mgbọrọgwụ njọ ịhụnanya ego ka onye nwaanyị kwuru ụfọdụ ji baịbụl jide ọtụmọkụ bụzi ha n'ezi anya anointi otu nadab na abihu bụzi ha n'ezi anya anointi ndị nọ n'oke fe mmadụ ajụ bụzi ha n'ezi anya ego mara mma ma o mebiri jugodo onye nwere ego jugodo onye bara o mere gịnị gịnị ka o mere baa n'ụwa ndị onye nwaanyị jere gbanya hụ n'ego n'anya maka ọhụrụ ego n'anya na gị dangerous arụ niile dị iche iche mere ala ya dị mma ịhụnanya ego ọbụ ya bụ mgbọrọgwụ ya mgbọrọgwụ njọ ịhụnanya ego ka onye nwaanyị kwuru ndụ karịrị ihe nwenwe n'ihe eji atụ ndụ mmanụ ndụ karịrị ihe eji ata ya mmanụ karịa uwe eyi eyi ndụ karịrị ihe nwenwe n'ihe eji atụ ndụ mmanụ mighty men of fraud because they want money they've turned the gospel upside down because they want money because they want money they love the naira too much they turn your house to a den of thieves because they want money ndo karere ihe neja taya mmanu ndo ka ihe ririo ndo karere ata ya mmanụ karịa ihe nwenwe ndụ karịa ihe ije